今の外野人道具屋不下看过あなたは不下看过因为你也没别没得绝世外野人道帮助的那么多年年的管理今我打过山我打空过来哈Prince 我尿不一波我没死人来呀安内挂在了南地所一挂我们在 Johannesburg Patron APU South Africa Director Prince Man Associates Ekenem High Chief Mazi Polinus Wanko Otendo Izogo Na Iheme Oninyomu Munmea Yemaka Mazi Ifayi Chuku Miraku Ounna Obweyi Guruguru Mwanda Nito Binugu Anyi Sweet Anyi Ego Nukun Wane Bagumbo Good morning Nigeria Good evening Switzerland Omekado Fubos Ena Toba Nano Dino Dina Moti Berendona Yemaka Mazi Uchenna Mbana Owe yo tuwini Mwake mugocha Obina abune hiudu Ome kwata ndije na London Onye ome jok Omwa diana Oje abu e jok Akunne bona Mwa abune chendi Ome zirine nandu meze enong Woke make esi apata Neri aki My head jack we man Is him can never do Mazi Osta dimma Okol Uge de demba nandi zo Mwando bo nyoma Amadi Chema APU Yuka and Ireland Woko ganisi zo kuna adimma Oko doko si man Chema ka Mwamazi Nonso, Kinsele. Eza mama motos na saba. Ayaki zoku na ye na onye. Esi mkenera yi. Nae, wakanto. Onye luo liye. Aye kuluka neme. Onye adude jomazi. Ifa yi chupo chabuto. Ala hati zoku na ye na onye. CEO. And it is Automobile Limited. Asia Money Making Machine. Ndoma. Yemaka. Honorable. Barista Ucho here. Ambassador Extraordinary. Ochina Wata. Ekenem. Engineer. Ejike Nebeke. Aji Kumuchuku Kemaka Kriso Kemba Bike Adun Dobura Dun Kembuli Huboki Uwe Chema Rocha Spa Aye Kukane Me Ekenem Mase Chuku Jeku Je Okunaro Amo Dike Namba Areriana Doi Governor Kemaka Mazi Shida Ebele Ojuku Mata Kocha Kyo Soro Granya Rapio Naiye Kuruka Neme Kemaka Mazi Obioha Ojuku Oke Mwizo Isi Mkenele Goso Dieme Iye Biko Mado Kwachi Gumma
Ana
ya, ima na gani na tibemku? warisi ka ọ na-ata kwa ụtụtụ ekene m ogwu ehi okezie aka n'ọnụ oke mmadụ n'obi na UK onye arịrị na-edụọra m udochukwu osuji onowu n'ụmụneke ugiri mba anọ oke ọgụ izu ọgụ na ihe meghe onye kee maka maazị obinna ezuma otiri wọdwid onye edu na-edụọrọ m dr chukwudị ụba maka echi nke mbụ na ndị izu ọgụ Oxford Benko Academic Researcher ọnwụ aji ike na ogbu onye ọma kee maka maazị siwai elukọha imo na-ekwo ekwo dr silencer emeka okoli ọnụ nso ofotu ndọma kee maka pọl ọnwụ gbene aka ekpuchi ọnwa na neni director of motors nigeria limited kee maka asoju haiji aron si umoka jp ichie obi ọhana nke mbụ n'ezi nifute iyi onye adụ dị eji ọrụ m chief mike kanụ ọpụta ifeadụ ọgaranya chukwu kwadoro managing director ozone motors kee maka maazị chukwudị ojukwu pakinsin izu abụwa agbọkwi kee maka maazị obioha okereke aka na-ele ebiesment oke ọgụ ebube izu nwata kwọcha ijeda n'ịtọ mmeke ịma na nwata na-alụ aka n'ike arụ n'ọnụ anaghị ama mgbe o riri nsị anyị eti na-eji ihe ọgwụ ka m jụọ ọgụ mkpọmkpọ ọgwụ iburie n'anụ ụlọ gị mgbọrọgwụ mere nke ka ibe ya ịmakwa egbutu mma nke dị n'ọhịa nna kpọnwere nke ọkeme eweri ọkụ ka atụ nwa okorobịa onwekwele nke ọkeme mgbọrọgwụ gbachiri ụzọ nke dị n'ọhịa nna kpọnwere nke ọkeme nkwụ mmụọ kere abụ nwa okorobịa onwekwele nke ọkeme ihe egbe igwe gburu n'ike onwekwele nke ọkeme onyeisi kwara anwa enwe enu o nwekwele nke ọkeme mgbọrọgwụ nwere nke ka ibe ya onye agụ ga eji ọrụ fedrik okeke olimiri isi ọfịa ugo naọndawudibịa ị na na-ege ete ntị nụ ndị egwu ọla ọgwụ ụda mmụọ iwu ọnọdụlụ ọkana ọkana sitere na mgbọgwụ na ahịa gụrụ ọhịa aga n'okwe ndụ eze ihe mere na juba ọnda akwara ọgwụ na mmụọ ndị arịrị ebube apịa ya apịa oke a ga-apị ya apịa ọkwa ya bụ oke onye ahụ ga-eji ọrụ nwachiri ọbụla ewu ọnwụ apịa ya apịa oke a ga-apị ya apịa oke iche okolo obi mmadụ remondụ nwa ọhịa ọkwa ndị gbara ebi na mmụọ ọnda ụtụkwu dibịa ebu ume ọha ọkwadu ndị nwanna ọ na-okwue ezu ọrụ
Jack, Drinkers Bar, Express Walk Away,
nkwati ndị ize ọgụ na ihe mere n'ọkaikpe nna m ochie maazị o onye edu ga-eji ọrọ m ekesi Stanley isi na-egwu ogidi nke mbụ n'ụmụdụrụ eke village ụmụaga ibe isi eke na-esi aka ọma jide nke mbụ na building material Obinna, Onwuka, Chinwata Park nke mbụ na ụmụ Uchu. Onye edu ga-eji ọrọ m Dr. Patrick Nse, St. Michael Hospital nke mbụ na ọkaigwe, ọzọpụta ụmụ ogbenye. Okoro ambassador mayor Okoro mayor Izuogu mayor Naba ee ma na nganga Okoro dawe ego mere ya so me he de legend tempere ko bo ko ese uzo ihe na to na che nu wa iwe mmadu iwe ego iwe he bi atiri mgbọ bu naka aya kene honorable asite chino nso obareke CEO Supreme Donkey CEO Topa Ventures Executive Chairman Idato Local Government Egbe a na-agba n'anyanwụ ọ natara akụ ihe ọkụ n'anụ nke mbụ na Idato ee maka ogwe ihe obi Tiger bụ isi mba a na-abara ego nwoke na-eme ihe dị ya mma ebe masị ya na mgbe o ji masị ya ọgbọ ọgụ nwanne gburugburu ọgụ ọchịa ma ndị otu mgbalike ọgụ ọchịa ma fes na fas of pelito ma oke oyi ihe ọma ị na-eme na ndị izu ọgụ na-emere ụmụ igbo na ọ karịrị akarị ihe bụgo mmadụ kwachiri mma Adamazi Dr. Chugo Okpareke Adọpụrụ isi Adaka Ewu Ugocha Mgbe Kezana Nagụlụ Nne Nwanyị Agụ Ọnọ na mba na-abara mba mba Ọjụgo a na-awala eze na-ezu agụlụ ọkwa ịma na-egbe a na-agba anyanwụ ka anyị na-ekwu maka ya ihe agbanye anyanwụ egwu bịanụ na-ene n'egbe a na-agba anyanwụ oyi ihe agbanye anyanwụ egwu ebe a na-agba anyanwụ agịrị ka a na-aga wusi n'o achịte chi nọ nso ọkpara ka o ruo n'ọgba achawanụ okorobịa ihe okorobịa na-adị mma n'ahịa ekenego ekene m uchenna obi Okoye, Uche Mark, Ofia Furego, Nambara, Amwebu, Mo Banta, CEO, Victor Motos, Edenem Mazi, Charles Okoye, Ochina Wata, Chairman Ndebenike, Nanduchi Patu, Edenem Mazi, Ozemena Nwangu, Agumba, Onye Isi Agha, Ihe Na-Efe the Second, Ojimote Emoko. Ọgbọ ezo ha na ọgbọ ezo hi ma na ahịa na ha ghọni ya. Ọgbọ ezo hi ma ọgbọ ezo hi ma na ahịa na ha ghọni ya. Ihe were nkabiri, na ọ dịka ebi n'udo. Wimi iri jewe ohi iri jewe ama n'ọkwa n'ụka anyị si biri. Eri kụrụ m si n'ọnụ, eje kụrụ m si n'ọkpa. Onye akpịrị egbughị ma na ndụ ya ya dịọ. Onye eju ga-ahụ ibukwu ozu enyi n'isi were ọkpa gị n'akpa mbụzụ. Akpịrị ogologo akpịrị ogologo ọ na-egbu egbu. Oriwo nwa m oriwo nwa m na-ekwedo ka ị na-anwụ. Nwata kwọcha aka ọnụ nsọ, ị mara otu ike ha edu ogbogbo nkwachi nụ. Mgbanụ 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 azụta na ha mgbada n'aka m na napụtalekwe ndị mmọnwụ. Mmụọ na-achọ ịkụ mmadụ ka mmadụ na-achọ ịkụ mmụọ.
I'm gonna go.
Okoli. Oi, someone I'm in Puroma, South Africa. OGB, Chairman, I don't need up with Rocky Kino, South Africa. Ufo Okoli, Sinkenegu. Only I do that to Aram, Uche, Yuku. Omuna, where's that? Nanda, it's Oji tanke mogo Kema ka Chris ohe maduka Ona tradike mma Sile kwa izu aku na iheme onye Onye jude edu omchiko zike edu omu Aka jiko Sondu ugo neche li na chi Eza arusia muro Ogo mba nasa Kema kugo chuku ike edu omu ononso Mata kwacha Woke jowu si boronku abafa Na namba no Kema kasondo okoro Biko Onye jiamu Eke nen Shime lili azulike Nkume Kema kachibiki ike jowu Akwe bwadu robo nonso Ifa yihe jirika Action man Okunu kaju katanke mbunu mulola Kema ka Dr. Chine duwa Ibu nili mpola di second na otigwe Aha Kema ka Masi fanyo hams Agu gishiro ke Aha Jinyo hams ononso Obele mwano filipisa banganga One edu jeju omasi polini suma beze Oya haladu mkembu nandu izogo Olu uo ilegi mwa Nyebu gumbadu kwa chigu mwa Adama azoge uchogo nina ononso Adi izogo na hiyeno ene abuja Kema keze wani estubene Nama nyebu gumbadu kwa chigu mwa Ije Eke nyebu engineer John Ihonu London Inonso Kema kakelechuku Kinsile Onyu uche nandu uche Aha Onye ajude ezu oromu nukudidia Chikwa bezu ngara Apaka nandu izo Nnaziri muzo Ozara feso Somadu nambweme na ononso Kema ka Ugochuku Ibe Aka ziko Driver na nyubo Mwe hime mba na ononso Ogwe di izo Ukwadonu waka mkondo boya Mkaha ya wapuliche Tawansi ude na ama mneno ya Ema kamwasi wapu okeke Afomoto Akidi amu oka Nanu kudibe nanu kwa rusi Mwaki demere na ntumaka Nankuku kejele wambi Nampuari kejele wambi Maka na ntumaka nekwe Ihe wakana da Mazi Ana yokafo Mwaka ana yeze Demere na nduji batu Mwaka nikenga duhira boyoku Mungwa dihire jenu tini akamu Eku ana kwana, umokori zoku na iheme onye Imana ya heti neji hoku cha 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 Eku